nikauliza tu Rach, nataka kumuona Rachel Brenda Opio. Wakaniambia Rachel Brenda Opio yule alichomeka sana. Eh, nikashangaa. Juu mimi report niliyopata alizirai. Akaanguka, akapelekwa hapo, akakufa, akapelekwa hapo. Sasa nikashindwa amechomeka sana aje. Ah, nikapelekwa kumuona alikuwa amechomeka mikono yote. Miguu zote. Daktari alikuwa anaguza zote zimechomeka. Anasema ndio maana nataka picha. Aliangukia maji, alianguka mahali kuna stima, alianguka kama juu hizi burns. Ndio maana na insist nataka picha. Daktari akasema mimi siwezi fanya postmortem bila picha. Hapo ndio tuliachia jana.
So tumekuja all the way, tumekaa hapa, tuko stranded. We don't know what to do. Kwa sababu sasa wamesema itaweza chukua kama 2 ama 3 weeks.
Hata wale the main suspect ambao ni first respondent ambao walikuwa hapo katika hiyo scene, hiyo siku, hawajashikwa for investigation.